Get a talent.
Download music on solar-greatside.net.
It's a loading.
Back again.
Empire loading. Estonde. Ndokela kutali ndakumana ngisikhomo ndilibe ondigwira pankono kusamba osazola mafuta kuja ndiwo zobanda mafuta kamba kama luzi yambili yankakamba ari mugeto ineyo ndichifamba ndindi drama koma sindisamba oloka budula sindimangila lamba pamene nyengo zanga zikuyenda wezwezi ndikupe mphambuye mundidalise njira yanga ya mudima muyiwalise zolinga za dani muyiwalise so that I'm born again. I've been counting with the Jesus. Exodus 1 and 3. I go into 1 nyengo zanga zikuyenda wezwezi ndikupe mphambuye mundidalise njira yanga ya mudima muyiwalise zolinga za adani moyiwalise
adani ndimbwe amasangalala ine ndikamavutika mtima kumbe akamaona ine ndikuwakwadila
adani ndimbwe amasangalala ine ndikamavutika mtima kumbe akamaona ine ndikuwakwadila
Good night.